Yeah. Yo.
African babe.
Yo.
She's an African babe.
Nataka ni kupe penzi bu. Mina wetu we pamoja baby bu. Na die to we more than my best day. In the near future ni kuvishe hii pete. But kwanza wacha nshike hii teke. Ni washe kiblan tuvute tukisikiza hii reggae. Izo mapaja zinanipandisha mimi. Hakuna haja ni fiti acho kweli tu niseme. Na leo lazima katajipa. Nikupeleko kwa yangu ghetto nikucheze kama gita. Msichana mrembo jo umeiva. Hebu nikumbushe jina nshasa uvile unaitwa.
She's an African babe, African babe, African babe. She's an African babe, African babe, African babe. She's an African babe, African babe, African babe. She's an African babe, African babe, African babe.